Flona midondoko ni unyama wanaungana na naoficha ficha na kikisha na waficha wakinipa future. Ustaa nao kitokeza tu maficha ficha. Ndo mana mamenu simweki wazi na mficha ficha. Bla bla na mocha na drop bars. International beginning na all stars. Doto ni kuwa na mention yenye focus. Muni ila wallet ina cash na top purse. Kuto kuche mnapigia na vigembe. Hautopata papai chini ya muembe. Sasa wejifanya ni chizwa mirembe. Uniguse nkuchane chane na viwembe. Ukari ni mistari, mikari na julikana. Na hapa ndipo iyo mamistari na patikana. Miwako inaonekana, maunyunyu mengi kwa sana. Natoka na pisikari na bado
ino serikali kushanizuka. Kushanizuka, kushanizuka. Watasema tuko bindo, bindo. Bindo, bindo. Serikali kushanizuka. Kushanizuka, kushanizuka. Watasema tuko bindo, 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 bindo.
Zima lori microphone, file mi star rapper rapper. Jeke ruku go mi wali, kala kala, kilo wanu bag me. Uwu waya waya, yato sound smelly rappers. I'm bara bara. They say I'm being rude now cause I flow so kuba. They wanna know if I got a car or Uber. No, don't do that. Don't you cry. I pray to God every day. You know how my sinner wanted. Only can fool and want to miss me. Mo sorry me, only go silent. Mo yeah, wag ba tintini, tintini. Mo tifi ba inje be sweetini. Mo hustle be any je ole. Mi te ba monkey hintini. Dore mi, eba mi be fere mi. Mo fe jarin ke, stala ba, ba lom pere mi. Rap lo, mpa mi love, di no siga. I want to be sleep, juicy.
Indo seri kani, kuna mi zoka. Kuna mi zoka, kuna mi zoka. Watasema tuko bindo, 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 bindo. Serikali kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. Watasema tuko bindo,
Lega,
bindo,
yeah.
Bindo, bindo.
Living on the edge, I'm tipping all of the scales. Skipped all my classes, I've been ringing all the bells. Born in the gutter, so Saka was born ready. Spitting all the smokes, your wife would have to fake it. One on one, I'm a kind of issue, nani nani. Afro rappers want the boss, you in it, to nifanya. Okay, maybe, we take it to the city, to kutane. Afro wap it to me, study how I cheese, okay, nichani. Kid is crazy, still rapping, don't click. And the volume's been a flame, but I'm never gonna flick. And the kid was born sick, talking yumpers in your ex. And my galley's like she was not funny. Talk on the tick, levels will check you like green to sign you tomorrow. Exes wanna check you like green is by shaky polo. I put dog on one, but can you not quans on the shallow? All these rappers suck the pieces, never know.
You know, say the gali, kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. What does they matter to go bindo, 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 bindo. Say the gali, kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. What does they matter to go bindo.
The central zone is still
bindo, bindo.
Yeah, asubuhi na 100 push-up. Fruits no mafuta, mapuli sitaji pusha. Level sky mtani kuta. Piga kelele mbili wewe kwa mwoni yake. Kila moja na chanja bebe na bebe yake. Isi ni skills toka mtani, wana feel siku njani. Bebes nataka nwage ndani, I'm like hell no punani. Ukiona serikali kuu, utaona puya kwenye air. 34 GB buku, kuwa millionaire. Hindo ile bad kwenye news. Badili channel magu kwenye news. Kabla kipima yoto kwenye news. Tunasikitika kutangaza vifo vya marapa feki kwenye
news. Hindo serikali kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. Watasema tuko bindo, 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 bindo. Serikali kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. Watasema tuko bindo, bindo, bindo.
Tana na black MC mwenye fimbo na wacha chacha. Flows inafanana sana na pesa utajua mapacha. Wivuka kichefu kilamba lamba inakata. Ukitaka roya kirasta ni kamba na mwita rapcha. Rappers hawafanyi kahizi ni mangamizi. Tubabu tapato chizi na tabu siponi jua. Naisuta kwa mwizi mwizi wadabu inabidi upate adabu. Sababu unadisabu na unazingua. na pa blue ticks kwa IG na IP kwenye VIP misingi na ID acha usani na degree ya IT afu sina team no side A no side B wakiachwa wanaenda kwenye radio wakifilisika kuna story yo ya kugumu jamsikiliza Mario bisho je kushikwa hiyo makali gani
kunamezuka 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 watasema tuko bindo 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 serikali kunamezuka 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 watasema tuko bindo bindo bindo.
Mambo mbaya.
Can you please cut the beat off? Nataka niongee wambie tege siki.
Mambo mbaya.
Wasikize kile natural speak very carefully cause I will never repeat. Ukali ni nini? Mana naona mkali ni mimi. Marapa wako kali wanajua hatari ni mimi. Usicheze na mimi. Takwa kama unacheza na jini sijui simba mamba na koma na mimi. Alafu na kurespect hilo sindera ukisomeza zamani to the best wakati nikikugugo I want it kani. Shit. Yeah it's funny but you have to grow your silver. Tell me honey cause you ain't got dough. I'm the illest there's never been. I just in the crown when I need the king. Niko vindo niko bab kama mali. Na baby nipige kimoko.
Ino serikali kuna mizuka. Kuna mizuka. Kuna mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Serikali kuna mizuka. Kuna mizuka. Kuna mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.